tulabanga eggwanga lyaffe okugenda gye lirina okweyongerayo ebyo biteekeddwa okusooka okukolebwako. Nga tebikoleddwako kitegeeza nti tewali kalulu kagenda kubeera k'amazima na bwenkanya. Ng'ate eggwanga lyaffe nga aboogera ku peace ne unity tetwagala litaagulwe twagulwe, tetwagala liggwewo. N'olw'ensonga eyo tuvuddeyo okusaba Electoral Commission ekole ku nsonga ezo mangu gwe. Naaba eremereddwa tugenda mu kkooti, si kyekyokka tuyita akalulu okusazibwamu oba okuyimirizibwa esooka etereeza ebyo, era tugiragira eveeyo enenye ebikolwa ebyo byonna. Ekitali ekyo kitegeeza eri kitundu ku bikolwa ebyo ebigenda mu maaso oba ebiwagira, eveeyo oba obuyinza bwabo bwagiggibwako, tumanye nti teyeetengeredde. Naye ekigenda mu maaso kyonna kiraga nti akalulu tekagenda kubaka amazima na bwenkanya.